Atangira kwiregura ku byaha bya genocide ubutabera bw'u Rwanda bumukurikiranyeho bwana Jean Baptiste Mugimba niwe wafashe umwanya munini mu iburanisha rya none. Ubutabera buramurega ibyaha bya genocide bine. Icyaha cya genocide, icyaha cyo gucura umugambi wa genocide, ubufatanyacyaha mu gukora genocide, n'icyaha cyo gushishikariza abandi gukora genocide. Yasobanuye ko icyaha cya genocide, gucura umugambi wa genocide n'ubufatanyacyaha mu gukora genocide byose bigizwe n'ibikorwa bimwe kandi bishingiye ku batangabuhamya bamwe bagenda bagaruka. Ibyo bikorwa birimo inama yo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 1994 aregwa ko yasabiyemo imbunda zo guha intera hamwe zikica abatutsi, gushyiraho amabariyeri yicirwagaho abatutsi akanayegenzura, gukora amaliste y'abatutsi bagombaga kwicwa, kujya mu bitero byicaga abatutsi, gutera inkunga radio televiziyo Libre de Miricorine RTRM mu mpine yafashwe nka radio rutwitsi n'ibindi. Mugimba ntiyumvisha uburyo ibyo bikorwa byagenda bigaruka kuri buri cyaha, yahisemo kwibanda kuruta ku cyaha cya 4 cyo gushishikariza abahutu gukora genocide. Yavuze ko ubushinjacyaha bwemeza ko bufite umutangabuhamya umwe kuri iki cyaha kandi kuregwa n'abamwunganira mu mategeko bagenzuye basanga uyu ufatwa nk'umutangabuhamya w'ubushinjacyaha yarakatiwe igihano cya burundu y'umwihariko ku byaha bya genocide. Yavuze ko amategeko atemera bari kuri urwo rwego mu gutanga ubuhamya. Yavuze ko n'abaye umutangamakuru amakuru ye nta gaciro yagira igihe cyose nta buhamya bw'abandi buyashyigikira. Bwana Mugimba yabwiye urukiko ko mbere y'uko u Rwanda rusaba Ubuholandi kumwohereza kuza kuburanishirizwaho bikekwa ko yakoreye ibyaha, rwemeye amasezerano ko rutazamukurikiranaho icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi. Gusa iyo we n'abamwunganira mu mategeko basesenguye basanga uretse guhindura inyito naho ubundi ibikorwa bigize icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi ngo ubushinjacyaha bwabyimuriye ku cyaha cyo gushishikariza abandi gukora genocide. Aravuga ko hari umutangabuhamya w'ubushinjacyaha yirinze kuvuga imyirondoro ye kubw'umutekano we wari interahamwe Nyakabanda mu mujyi wa Kigali wanabihaniwe agasaba imbabazi akemera ibyaha. Uwo wari interahamwe arashinjurirwa ko yagiye gutoreza interahamwe mu kigo cya gisirikare Gabiro. Uwo wari interahamwe aravuga ko Mugimba yagiye Gabiro mu kwa 1992 gutoza urubyiruko rw'ishyaka CDR yarabereye umunyamabanga mukuru. Mugimba yavuze ko nyuma y'ameza n'ishyaka ryabo rishinzwe bitashobokaga kuko ryari rikiyubaka. Yavuze ko urubyiruko rw'ishyaka rirwo mpuzamugambi rutari rwakabayeho kandi ko no gutoza interahamwe byatangiye muri 1993. Mugimba yabwiye urukiko ko wafungiye ubuterahamwe n'ubwo avuga ko yari umusirikare Gabiro ku ipeti rya sergeant byamuhaye kumenya Mugimba atoza interahamwe ngo ntibyigeze bibaho. Yumvikanye yiko mu bushinjacyaha ko mu kwa 3/2011 bwakiriye abatangabuhamya bamushinja butabanje gushishoza bihagije, kuko mu 2010 ngo hari agatsiko k'abatangabuhamya bamushinja. Yasobanuye icyo yita agatsiko karimwe kagamije kumuhimbira ibyaha kagambiriye kumutwarira imitungo. Yavuzemo witwarangira bigira umwami n'abandi ngo bahuriye mu kabari Panorama mu mujyi wa Kigali bamucurira ibyaha kugira ngo bazamutwarira imitungo. Umwe mu bavuga ko bari muri ako gatsiko yise entreprise criminelle mu rurimi rw'igifaransa ngo ubushinjacyaha bwaje kumutahura afungwa igihe cy'umwaka. Bityo rero ngo iyo buza kuba bwarashishoje mu 2014 bwagombaga gutahura ako gatsiko ntibukore ikirego kimurega. Amagambo agira ati umututsi n'umwanzi ugomba guhigwa si umunyarwanda yaturutse muri Ethiopia aza gutegekesha inka n'ayandi, namwe muyo baregesha Mugimba ko yaba yari yavugiye mu kigo cya gisirikare Gabiro mu burasirazuba bw'u Rwanda. Umucamanza bwana Antoine Muhimukuri y'inteko iburanisha yamubajije niba ntacyo yaziho. Uregwa yasubije ko amagambo nk'aya adashobora gusohoka mu kanwa ke, yongeye aturetse n'ibyo no kugeza ngano ku mumbona sinigeze ngera i Gabiro simpazi. Icyakora umucamanza agasigara na kwibaza niba bo avuga ko bamuhimbiye ibyaha ari nabo bakomeje gukurikirana bakaza kuba batangabuhamya ubushinjacyaha muri uru rubanza. Mugimba yavuze ko abandi batangabuhamya baje bashimangira ibyo yise ibinyoma byari byakozwe mu nkiko gacaca za Nyarugunga. Ikindi mu byo ashingira haravuga ko yari afite urupapuro rw'inzira ruzwi nka pasiporo yari yarahawe n'ubutegetsi bw'u Rwanda rwo gutembera nk'abandi banyarwanda bose, akavuga ko yaza kuba hari ibyaha bamukeka hatashoboraga kwemererwa iyo pasiporo. Bwana Jean Baptiste Mugimba yahoze ari umukozi wa Banki Nkuru y'Igihugu icyarimwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka CDR. Araregwa ibyaha bine bikomeye kandi bidasaza bya genocide, ibyaha byose araburana bihakana akavuga ko byacuzwe mu gambi wo kumutwarira imitungo irimo amazu mu mujyi wa Kigali. Iburanisha rizakomeza ku itariki ya 31 z'uku kwezi kwa 5. Aha bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.